for me number one. Bumbo crack. Hey.
Utadanganya kusema wengine wawazi. Ukweli ni kwamba wanaume mmeumbwa vichwa wazi. Mpaka nakosa majibu, ile penzi lishachanganywa na wivu. Mama kanifunza utulivu, ananisisitiza usikivu. Baby, sako nini nisitulie? Fano na ninye manini? Uko razi we umie, furaha nipate mimi. Usemi sina,
sina, sina.
Chakusema sina tena,
sina.
Yeah.
Usemi sina,
usemi sina,
sina.
Yeah.
Sina.
Usemi sina,
sina. Usemi sina,
chakusema sina.
Mapenzi ni maua, moyoni mwangu yanachanua. Gari shawahi takaga kuniua, usishangae na jishaua. Nilipoteza hamu ya kula, ndo maana kila nachonipa na kula. Iwe papa machura, na kula ndo kisha na kula. Sa kwa nini nisiturie, mfano na ninyima nini? Upo radhi ugurie, utamu nipate mimi. Usemi sina,
sina, sina.
Chakusema sina tena,
sina. Usemi sina,
usemi sina,
sina.
Usemi sina,
sina. Usemi sina,
chakusema sina. It feels like I'm fully low. For the first time I never seen love like this before. Kone miswa white, hey. Kone boy, call me number one.
The mix.